couplejams.com.
Poike calmo. Chemo a Shankoy.
Studio attack.
You feel enoko.
Bijimba njo bikozila. Kumbete njoba kumbeta. Bijimba njo bikozila. Kumbete njoba kumbeta. Shitembe shimoyai. Mifuta mifu. Shitembe shimoyai. Ina faina mutenya twende na mekudan wendi yo wese olua mafupa baita nami teka kumana nisho kushinda twesha kukwanga kona shanyima kukankanka naija sawa sawa pili malo Tanzania kenanga inama shinga kahande kushinda shinda beta mukupere kama mukakashi etugu vijimba twaruba kukwanga shinga lumba Etu kushinda
Bijimba njo bikozila Kumbeta njo bakumbeta Bijimba njo bikozila Kumbeta njo bakumbeta Shitembe shimoyai Mifuta mifu Shitembe shimoyai Mifuta mifu Dongono yae Dongono Dongono nane Dongono Dongono yae Dongono Dongono nane Dongono
Shindo shindilo kushia Kukileta ha kutwala hayo Shindisha mwana mukada Nyonga maku Nyonga maku Mata mulo kanda Nyonga maku Give me this ah, Give me that Give me this ah, Give me that Pana shaku shaku Elu tuvi pana Nyonga maku Ahava tu pana Gwala gwala Nyonga maku Kungwe na kushinda vijimba Kungwe kuwahirila
Bijimba njo bikozila Kumbeta njo bakumbeta Bijimba njo bikozila Kumbeta njo bakumbeta
Shitembe shimoyai Mifuta mifu Shitembe shimoyai Mifuta mifu
Dongono yae Dongono Dongono nane Dongono Dongono yae Dongono Dongono nane Dongono
Cool.